Capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi jayngol.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiiɓe, amin calminoon e innde Allah joom jamo, jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol lelni ngol mbele ina mbaawa dañjude makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltii hannde no feewi e ko min mbaawi artude jokkande on yeewtere mon laawol peewal. Bindi ceniiɗi ɗi mbi'i: hulɓe deedi ɓe, ɓe ngalaa hoolaare ɓe, harmuɓe ɓe, warooɓe koye ɓe, fijooɓe ɓe, wileeɓe ɓe, rewooɓe sanamuuji ɓe e denndaangal fenooɓe ɓe woni feccere mumen ko weendu jeyngol e suufara ndu. Ɓe mbeddete e nder niɓɓere boowal he, nder jeyngol ngol nyifataa haa abada, ngol Allah reseni Ibliisi e maleekaaji mum ngol. Hono noon, maa kuugal haa abada fawe e dow maɓɓe kamɓe oonyiiɓe ɓe, feewɓe ɓe keɓa nguurndam haa abada. Jeyngol welaani yewtude, en njiɗaa ni hay miijaade ɗum. Hannde noon, nganniyiɗen janngude koko faati e jeyngol, sabu Allah haalii heen geɗe keewɗe ngam reentinde yimɓe ɓe mbele ina mbaasa yahde toon. Hannde e yeewtere men aroore fof, nganniyiɗen ko wittude njangen e bindi ceniiɗi he ko Allah haali e aljanna e jeyngol e no mbaawirten yananeede ko aljanna naateten. Ko ɓuri heewde yimɓe ɓe, miijii ko hay gooto annda ko woni laakara, hay gooto annda to fay janngo. Waɗi ɓe jogaade ɗiin miijooji ko ɓe ngannda laawol danndoore ngol Allah waɗi, ɓe ngannda podooje Allah belɗe, dokkooje hoolaare tiiɗnde ɗe. Mbele haala Allah laɓɓinanii en e wonde eɗen mbaawi naatde aljanna? Aha kay, haala Allah ko nii wi: mbindirmi on ɗum onon gonɗinɓe innde ɓii Allah ɓe, ko mbele oɗon ngannda on keɓii nguurndam haa abada ɗam. Aan keɗiiɗo hannde, mbele a heɓii ɗaam nguurndam ɗam gasataa, ɗam haala Allah habirɗam. Sa maayi, mbele aɗa anndi to fittaandu maa fayi? Mbele aɗa yananaa maa male mbaasaa naatde jeyngol? So tawii a yananaako ɗum, hetto jangde men hannde nde no moƴƴi. En janngini e linjiil nde Yeesu danndoowo oo arnoo e aduna he, jannginiino yimɓe geɗe keewɗe paatuɗe e aljanna. Kono ko Yeesu jannginannoo ko faati e jeyngol ɓuri heewde e ko jannginannoo ko faati e aljanna, sabu omo anndi kuugal caasngal gonngal nder jeyngol, te o yiɗaa hay gooto naata toon. Jooni noon, nduttuɗen e linjiil keɗoɗen ko Yeesu janngini ko faati e jeyngol. Gonɗen koye linjiil Luuka e siimoore 16 ɓernde nde. Yeesu wi'i yimɓe ɓe, meeɗii waɗde gorko gooto galo, nyaantortonooɗo comci folmaat wondude leñ ɗaaɗɗo, guurnooɗo ñande kala e neema e weltaare mawnde. Gorko goɗɗo baasɗo mbo ɓanndu mum fof fii nyawande, biyeteeɗo Lasar, ina lelinoo damal galle makko. O muuyonoomo hay hocindaade ñamri caamatnoondi e yeeso galo ndi, hay dawaadi ina ngarannoo laaƴoo nyawanɗe makko. Baasɗo o maayi, maleekaaji ɗi nawi ɗum sara Ibrahiimi. Galo o maayi kañumne ubba. Ɗo leptotoo laakara ɗo, o ɓamti giti, o soynii to woɗɗi Lasar sara Ibrahiimi. Ndaroɗen ɗo seeɗa, mbele on nanii ko kewnoo e oon galo wondude miskiino o hono Lasar. Holi to Lasar fay caggal nde maayi? Ɗoon e ɗoon fittaandu makko naati aljanna tawi toon annabi Ibrahiimi, gonnooɗo toon gila ko ɓooyi o. Galo o noon holi to naatno? Ɗoon e ɗoon fittaandu makko naati jeyngol, o woni e leptaade, te o mona toon haa hannde. Holi ko waɗi Lasar baasɗo o naatde aljanna, galo o naati jeyngol? Ko adii fof ngannde wonde baasɗo waɗataa neɗɗo malaaɗo, te kadi wonde galo waɗataa neɗɗo keefeero. Lasar baasɗo o naatiri aljanna ko sabaabunde yiɗiino laawol danndoore ngol Allah lelni e binndi annabaaɓe ngol. Galo o noon kañum koko welsindinoo haala Allah. Oon galo wayi kono yimɓe heewɓe e aduna men hannde o, ɓe ngannduɗaa ko diiniyankooɓe, ko gonɗinɓe Allah ko gooto, ko annduɓe binndi annabaaɓe ɗi ina ngoodi. Ndeenne dey ɓe ngoni koye laawol faade jeyngol, sabu ɓe ndewaani e laawol danndoore ngol annabaaɓe fof ceettanii e binndi ceniiɗi hee ngol. Ko mbelanmi koye maɓɓe e ngalu ɓuraniɓe heɗaade haala ngummiiko to Allah mbaawa ko danndudeɓe kaa. Jooni noon, njokken e daarol men haa njiyen no Allah woppiri galo naatɗo jeyngol o haaldi e annabi Ibrahim gondo nder aljanna. Alla yidi ko miccuden no mojji e ka hala patuko e neddo nadda jeyngol. Jomiraade Yesu jokki darol mum wi do gala o leptoto la karado bamti giti soyni to woddi lasar sara Ibrahim. O wulli o wi mama Ibrahim yurmomi nela lasar suwa cebam fedendo mum e ndiyam bumna demgalam ngati mbodoni lepto no feewi e nder jeyngol he. Ibrahim wi bingelam siftor ay hebi nema ma e ngurdam ma lasar kanyum hebi ko mette joni non bernde makko nan do bumne an ada lepto e dow dum fof kadi ciangol luggol nan hakkunde men mbele kala jiddu ummade to amen yahato mon ina ronko kadi hay goto wawa ummade to mon arato amen. O wi wadde mama mbodo nyaagima ya nel lasar galle babam ngati mbodo jogi ton minirabe joy worbe yo ya o wajobe mbele abe mbasa arde e odo nokku lepte. Ibrahim wi abe gondi e Musa e annababe be yobe kedo ben. O hebbiti kadi o wi ala mama Ibrahim kono so wodi gummide hakkunde maabe yehi to mabbe be mbattoto koye mabbe. Ibrahim wimo so be kedaaki Musa e annababe be hay gummide hakkunde maabe addantabe gongdinde ko do darul gala o e lasar haadi e gongo nokku biitede jeyngol o ko nokku mettudo do yurmende wodani en ji no gala o lepturi te hay goto wawa wallude dum walla ni rokkude dum tobbere ndiyam. O woni ko jeyngol o mba fada nyalngu nyaawore ngu ganduda ko nden fittandu makko e bandu makko fof beddete e nokku biitedo wendu jeyngol te ko ton o wonata ha abada kanko e salibi kabaru annababe o fof kabaru mojjo almasihu o ko dum bindidi kalinde bi kala mbo indi mum tawanoko e deftere ngurdam he wedda e wendu jeyngol e sufar he ma curki lepte mum dumto ha abada te foftata ko jamma e nyalawma mi tode e dum kala belsindide lawol dandore ngol Allah lelningol ma nat jeyngol jomum natata yaltata te jeyngol ngol nyifata ina wodi miijotobe ne mbiya cagal de bakko dinowo o leptinder jeyngol ma yaltini natne aljanna kono ngon miiju yerondirani e hala Allah sabu ko ni bindidi mbi ma kugal ha abada fawe e dow mabbe kambe o nyibe be nden non bindi annababe di kalaani hay hunde ko faati e nyaaganade maybe be nyaaganade maybe be ko aada yimbe tan wona jamirore Allah sabu bindidi mbi yimbe podana ko mayde lawol gotul cagal dum nyaawe kala mayde naati jeyngol ko ton wonata ha abada te kala nadda aljanna kadi ko ton wonata ha abada nyaaganade maybe ustata lepte jeyngol de te dandataabe e nyaawore Allah de wonbe aljanna be non kanyumen cokolani nyaaganede sabu be gondi ko e Allah e weltare mawnde. Bandirabe woto hay goto funtu on ina wadi haalobe ina mbiya Allah ko mojjo o tagata yimbe ha gasa o weddo dumen jeyngol o yurmoto en enen fof o natna en aljanna kan hala ala fof do be pawi dum be mbirata non tan ko ngam deejnude hakkillaaji mabbe sabu ko be welsindibi lawol peewal ngul Allah lelningol so tawi be mbaccake ko e mabbe be njabi lawol peewal ngul Allah lelningol mabbe ngandu e wonde jeyngol ina wodi e gonga kono e on saha tawata ko dandore binni mbele on nani ko gala o nyaagi Ibrahim o nyaagino ko yo Ibrahim nel lasar galle ba makko ngam rentinde minirabe makko joye worbe be ciwana mayde mbele ina mbasa arde e odo nokku lepte holi ko Ibrahim jabinombo ko ni o wino abe gondi e Musa e annababe be yobe kedo ben kono gala o wi ala mama Ibrahim kono so wodi gummide e hakkunde maybe yehi to mabbe be mbaccato ko e mabbe. Ibrahim jabimbo wi so be kedaaki Musa e annababe be hay gummide e hakkunde maybe addantabe gongdinde an kedido hande mbela ada andi kabaru mojjo annababe bawdo dandude mo o ko e on kabaru min ngoni e wittude gila ko ɓooyi e yewtere mon laawol peewal. So en tongi mbiyeten ko kabaru annabaaɓe o woni kabaru dandowo ceniiɗo mo Allah tellini o. On dandowo foti ko maayde e dow feŋirde sababunde bakkatuuji ma caggal ɗum wurta ñalawma tataɓiiji o mbele kala gonɗinɗo mo e ɓernde mum ina waasa naatde jeyngol. Ko ɗum woni kabaru moƴƴo baawɗo dandudema e ñaawoore Allah feewnde nde. En njiyino e nder jewte men gadiiɗe e wonde Allah tagiraani jeyngol ngam yimɓe. O tagiri jeyngol ko sababunde seytaane wondude e maleekaaji bonɗi gonduɗe mum. Kono ko bakkaattaani men Aadama waɗi en woɗɗude Allah enen fof yaltini en ngesa Eden Ba waɗi en e kalfaandi seytaane e laawol jaajngol faade jeyngol. E goongo ma sifa bakkaat o halku en haa abada so tawi Allah faabaaki en sabu njoɓdi bakkaat ko maayde wondude e jeyngol ngol nyifataa haa abada. Kono jettooɗe ngoodini Allah sabu o waɗanii en feere no bakkatuuji men njaafira. Ndeen feere ko holi ɗum ko maayde Almasiihu ceniiɗo o. Allah fawii e dow Yeesu Almasiihu kuugal bakkatuuji men laawol gootol haa abada. Ɗum koko hakkille neɗɗo waawaa faamde. Kono ko noon binndi ceniiɗi ɗi mbi. Ɗi mbi Almasiihu o e hoore mum maayi gootol ngam bakkatuuji mbele artirde on e Allah kanko peewɗo ngam o nyiiɓe o. To baŋnge ɓanndu o waraama, to baŋnge ruuhu o wurtinaama. En njiino no yimɓe tampinirnoo Yeesu karwisi ɗum pawi e hoore mum lefol kooce piyi ɗum kelle e hakkillaaji cirƴi e mum peŋi ɗum e dow feŋirde. Allah woppiri yimɓe tampini korsuɗu mum ko ngam hollude en kuugal ngal bakkaat naamniingal. Kala ko yimɓe ɓe mbaɗnoo Yeesu ko enen kaandunoo heen sababunde bakkatuuji men. Kono Allah e nder yiddi mum nde jogii e men fawii e dow Almasiihu ceniiɗo o hono ɓiyum mo yiɗi o kuugal bakkatuuji men rewni ɗum e juuɗe ɓeen yimɓe bonɓe. Kono noon ngande e wonde tampere Yeesu nde haaɗaani tan e ko yimɓe ɓe mbaɗnoo ɗum ko. Binndi annabaaɓe ɗi kolli en e wonde nde Yeesu tampi dow feŋirde to ko Allah hoore mum fawi e makko donngal ngal neɗɗo waawaa miijaade. Allah fawi e dow Yeesu kuugal bakkatuuji men maanaam jeyngol men laawol gootol haa abada ngam dandude en e jeyngol. En njiino e wonde njoɓdi bakkaat ko maayde e naatde jeyngol nokkuɗo Allah weddotoo kala caliiɗo gonɗinde kabaaru moƴƴo o. Allah yiɗaa hay goota halkoo. Ko ɗum waɗi mo rungtaade ɓiyii ko ceniiɗo o o fawi e dow mum donngal jeyngol men. En janngino e wonde nde Yeesu maayi dow feŋirde to leydi ndi fof niɓɓiɗi kunuus naange e hoore haa waktuuji tati. Te en nanino e nder ɗum no Yeesu wullirnoo daande mawndu wi'i, Allahm Allahm holi ko waɗi goppuɗaami? Holi ko waɗi Allah rungtaade Almasiihu o korsuɗo mum o dow feŋirde to? Ko miin e ma mbaɗi. Ko bakkaat men waɗi e nder oon waktu niɓɓo Allah roondi Almasiihu o kuugal bakkatuuji men jeyngol men. Ɗum ko goongo luggo hakkille men waawaa faamde ko woni heen ko fof kono goongo o nani. Sa a gonɗiniimo nder ɓernde ma maa dande a naatataa jeyngol sabu a jaɓii sadaka dandoowo ceniiɗo mo Allah waɗanmaa o. Yeesu Almasiihu maayiri ko ngam sootudema e maayde haa abada nde maanaam jeyngol. Allah fawii jeyngol maa e Yeesu Almasiihu mbele a gonɗinii sadaka Almasiihu o. Mbele a gonɗinii e wonde Yeesu Almasiihu peewɗo o yoɓii nyamaande maa bakkaat. So ɗum alaa mbele ko aan yoɓanta hoore maa to laakara to nyamaande bakkaat maa haa abada. Bandiraaɓe, on njaaraama sabu keɗgol mon. E yewtere men aroore so Allah jaɓii maa en mbittu e huunde seertunde no feewi e ko njannguɗen hannde koo. Maa en mbittu e ko faati e nokku belɗo biyeteeɗo aljanna. Yo moƴƴere Allah won e mon te miccuɗon no moƴƴi e ko binndi ceniiɗi ɗi kaalinde mbi. So ɓe keɗaaki Muusa e annabaaɓe ɓe hay gummiiɗo e hakkunde maayɓe addantaaɓe gonɗinde.